obadde mwesigwa, obadde wa kisa kinene, mukama webale.
Obadde mwenkanya mu byonna, obubi bwaffe ddala tobujjukidde.
Abawunda wunda wano n'awali, otadde n'abo talina kyakulya.
Mukama gyebali, naye otusasidde nnyo, abaana boffe tetutoma. Omukwano gw'otulaze, ebirungi by'otuwadde, okoze bikulu mu ffe. Webale Mukama, otwagala nnyo. Omukwano gw'otulaze, ebirungi by'otuwadde, okoze bikulu mu ffe. Webale Mukama, otwagala nnyo.
Weereza naye ekibi kitudde mu ffe, Mukama saasira.
Kiri muli kifumbekedde, kituyuzayuza na babuli lukedde.
Obulungi bwe tusaanira okkola, twesanga bwesanzi ng'obubi bwe tukoze.
Mukama otuwanirira, tulabira wonge ekitiibwa kyote kitwabulidde. Omukwano gw'otulaze, ebirungi by'otuwadde, okoze bikulu mu ffe. Webale Mukama, otwagala nnyo. Omukwano gw'otulaze, ebirungi by'otuwadde, okoze bikulu mu ffe. Webale Mukama, otwagala nnyo.
Tunulira abantu ng'abafeeno n'eri, naye ggwe n'owona.
Kiba kisa kye kyakuwadde, simanyi golina wadde obukuumi. Obulamu bwe tuba buli lunaku, tuba ku bunkenke, tumanya bya nkya. Mukama tuwanirira, tulabira wonga bukeseza n'oba mulamu. Omukwano gw'otulaze, ebirungi by'otuwadde, okoze bikulu mu ffe. Webale Mukama, otwagala nnyo. Omukwano gw'otulaze, ebirungi by'otuwadde, okoze bikulu mu ffe. Webale Mukama, otwagala nnyo.